Hallelujah. Hallelujah. Amen. Katikati kwenye jangwani, Mungu alituepushia foleni. Akasema madu yakae pembeni, ende chuki tuki koga kichwani. We wasn't losing what we had before. We wasn't losing what we got before. It's only God that he gave us a piece. Si tu wone hivi tupepiti ya kisi. Maisha yalikuwa tight, oh my God. Life ilikuwa ngumu, oh my God. Wazazi walibeba majukumu, walipo tukimbia kwa foleni zuwa. Walisema tufike tuzipo wanyenyekea, wakasema tuwe chini watukalie kwa juu. Walizomba rushwa ngono ili mradi kutusaidia, mambo yalikuwa mengi kuu. I'm going to give you what you wish, what you need one day. Hawezi kukunyima unachokitaka, ukiomba kwa nguvu utapata. Wakumbuka hata mbuyu ulianza kama mchicha, usiku utafanikiwa. Mungu yupo na kuona haujashindwa, ongeza juhudi utafanikiwa. Wanaokupigia kelele za shindwa, hivyo siku takushangilia. Magomvi mengi tulisema tashinda, siku kimaliza mbio wa kwanza. Oh my God, life ilikuwa ngumu. Oh my God, wazazi walibeba majukumu, walipo tukimbia kwa foleni zuwa. Walisema tufike tuzipo wanyenyekea, wakasema tuwe chini watukalie kwa juu. This time for can be, can bless you, but from Africa.